Akake na kale na kabaula no muvidi wa kwete chuchile mbabula Aivi kafe kwa chipasho ava na kiri ava kole lomo vatu shisha Umumwe na tachi ndushie mobeta na ngula nimfula ya mpuila pa muvidi Umuvidi wa kwete wa vaniti ewa chesha jose pana iti kila bono It is not there, it is not good, why to love two people No, it is not there. It is not good. Why to love two people? Same time, pepeleza. Umone kona uria, then you will bakuline. It is not there. Same time, pepeleza. Umone kona uria, then you will bakuline. It is not there.
Okay.
Nangu nifu mutashima shibilinga fwe bolinji tunga vela koba vili techinge sheno kukita I love you ulinsoka ya mwana kashia ngu vengi tuwa shikeri ya shilamba love ine ni nchenje lansha ufena love nangu valumbe takuli amano apoko kekuli mwekuli ineno Oh no, it is not there, it is not good, why to love two people Oh no It is not good, why to love two people? Same time, pepeleza. Umone kona uria, then you will bakuline. It is not there. Same time, pepeleza. Umone kona uria, then you will bakuline. It is not there. Ni afupi afu soja na simple boy Single boy, umu sumu wapu laki Wanu penasho na taska na momo 750 mil na wanu balo Michi Breezy na producer baka Kenny B na Darius Chansa Desi Mani na Baifaka Bondo Siko manda ne mfumu baki ni jet